yasaba limpilo inzima lendlela nambeba angithola ukumuna hey kodwa uthe abathembele kuwe bayothola amanda amasha kodwa uthe abathembele Tola amanda amasha kodwa uthe abathembele kuwe bayothola amanda amasha kodwa uthe abathembele kuwe bayothola amanda amasha siphamana ogunqaba singakhohlwa osenzele kona Siphamana ogunqaba singakhohlwa osenzele kona singakhohlwa osenzele kona singakhohlwa osenzele kona Siphamana ogunqaba singakhohlwa osenzele kona
Zama, 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 zama.